muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, kandi nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu n'umwanya tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru, ibitekerezo cyangwa icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ni mukanya rero twakira amatelefoni yanyu, ariko tukanyuzamo tukabumvisha nimwe mu miziki mukunze cyane cyane aho mu karere. Birakase
Birakase, birananiye, nibyoroshye, sinzi uko nabibwira. Birakase, birananiye, nibyoroshye, sinzi uko nabibwira. Anjezu witanga, mama kariye, dore nimero ze. Amugire yuko mukunda kandi natitaba cyangwa sinicho, amusigire message bimugira yuko mukunda. Musaza we inshuti makara, inshuti zose inshuti zanjye makara, ariko nasanze atari yo nzira yo gucamo, inzira nyakuri iba mu ndibu y'umutima. Birakase, birananiye, nibyoroshye, sinzi uko nabibwira. Birakase, birananiye, nibyoroshye, sinzi uko
ariko nufuge kwigaba risusa y'umutima menye urinde nk'umugabo ugenda umubwire ureka ndakugira inama nimba ufise amasoni kondera amashyu ugenda umubwire sheri nagukunda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Birakaze, ni umuhanzi w'umunyarwanda Alpha Rwirangira, ikaba itugejeje ku isaha 10:05 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Nanone mbibutse ko ari kuwa gatandatu, umunsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Reka duhere kuri Roha. Wiriwe neza?
Mwiriwe Edi.
Uri hehe?
Ni munara w'Isazuba mu karere ka Kirehani kwa Kigarama.
Ni amahoro?
Amahoro na mahoro na kavura kaguye kabisa turagushima ariko twatwara kabuza ariko umunsi kaguye umva igira cyose kabisa.
Buri giyo nkoze kuwa gatandatu imvura iba yaguye mu Rwanda.
Eh iba yaguye kabisa umva ahubwo ufite amahirwe.
Hanyuma icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki Laura?
Nicyo nashaka kuvugaho ni kuri amakuru yo numvise mu cyumweru aho kuri America. Kuri akuntu nyene babuze ngo byeke mu Burundi ngo umuntu ariko ari nko kubutegetsi adashaka kuvaho cyashaka kuvugaho. Kuri akuntu rero umuntu umuyobozi aba ari kubutegetsi naveho.
Uwo ninde wavuze ko atazavaho?
Nyine nicyo bigize bitegerezo bagiye nicyo bitegerezo bari batanze uwo munsi.
Yego.
Nimba mbona kabisa umuntu ayobora. Ubutegetsi na kuvaho ibyo ngizi biba byoroshye kuko nta kuntu wareka kuvaho kuko igihugu kiba ari kimwe kiba gishobora kuyobwa n'abandi. Rero kabisa wavaho kuko benshi baba bashaka gutera imbere mu bintu byabo. Kubaka amazu meza, kwishyurira abana babo kugira ngo bige za kaminuza. Ibintu byinshi nk'ibyo.
Ugaha n'abandi amahirwe kugira ngo abanyagihugu babone niba hari icyo bakungura cyangwa se bazana gishya batari bamenyereye.
Nk'umunyagihugu we kubera abashaka kureba yuko nk'iterambere ryahinduka cyangwa nk'ibintu by'amajyambere. Ubwo akareba agasanga rero akavuga ati reka dutuwe urundi turere uko bihagaze kuko nawe yahindura nk'imiyoborere. Ikindi nacyo nyine nkatwe tuba turana mu nkambi mahama tuba tugenda duhura n'utubazo nk'umuntu nk'umwe nkanje nahunze ndi umwe navuye mu Burundi mpunga ndi umwe tuvugana ndi mahama mu Rwanda.
Yego.
Usanga kuba mu nkambi kabisa bitugora nkatwe nyine turashobora kuvuga ati reka tujye gupaga santana mu byaro uri kumva. Noneho wamara kugera mu cyaro ugasanga urahabaye baraguhabahagera wamara nk'amezi nk'abiri bakakubwira ngo bakakubinga nyine akazi meza kubinga ngo turi kubinga Abarundi. Ubwo rero nidusanga akore ukagenda atatwo baguhaye ugasanga duhuye n'ikibazo cyinshi kabisa twe twabasaba yuko nk'umuntu ari gupagasa nk'ahantu mu giturage kabisa wamureka akipagasa kuko nta makosa tuba turi guhakora.
Muba mubikora mu buryo bwemewe n'amategeko se?
Tuba dufite ibyangombwa nyine bitega byadusohoye mu nkambi byemeza twemera gupagasha.
Icyo gihe nibaza ko haramutse hagize uguhohotera cyangwa se akanga kukwishyura abantu ba mbere wakwitabaza ari inzego z'ibanze kugira ngo zigukemurire icyo kibazo.
Niko bihagaze. Ikindi kandi kibazo nakukora muri iyi minsi nyine hano mu nkambi iwacu bari kuduha amafaranga. Abantu benshi kabisa bagiye bibura, bamwe babaha ibigori barababara cyane ngo bashaka amafaranga, ariko ngewe icyiza mbona amafaranga kabisa. Amafaranga buriya n'ikintu kitabikika, n'ikintu umuntu anyura ku kantu keza akavuga ngo reka nkagure. Ariko mbere bakiduha ibigori kabisa, wagenda ibigori ukatereka mu nzu ukavuga ati nubwo ibigori nzabya ukwezi kandi zanunga, ariko amafaranga ushobora umuntu mwiyinywera nk'akayoga akagenda mu kabari akayinywera abana bakaburara kabisa. Sinzi Imana babigenza kuko n'amafaranga 5,000 magana ane baha umuntu ni makeya, sinzi ko bazayongera kabisa.
Birumvikana ni ibibazo bigoye, kandi ubwo ababishinzwe niba bakumva bazagerageza barebe niba hari icyo babikoraho, ariko kenshi na kenshi twakunze kumva hasheri ivuga ko inkunga yakomeje gusaba mu mahanga itayibonye uko yayifuzaga, ngira ngo biri mu bimwe bituma ayo mafaranga mubona muyabona uko ameza.
Kane kabazo nako nashaka kubaza.
Hanyumusoza ye.
Ngiye gusoza nyine. Nge ikintu nasaba kabisa ni uko nibongera kujya mu biganiro nyine biriya biganiro by'Abarundi. Ikintu nasaba ni uko kabisa cyane cyane bavuga ku mpunzi, nawe tuba turi mu mahanga kabisa tuba tubangayitse cyane, bakareba mani basura mu gihugu cyacu kabisa tugacyubaka kuko ni cyacu, buriya hantu batari iwanyu bo habaye nabi kabisa.
Urakoze cyane Laureni, kandi ugire weekend nziza.
Ego nawe mugira umunsi mwiza, turakunda cyane kabisa kuri Radio America.
Natwe nuko. Radio Ijwi rya America ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya America. Remo wirwe.
Mwirwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda ku Gisozi.
N'amahoro.
Amahoro n'amahoro. Namwe n'amahoro.
Natwe n'amahoro, imbeho nyinshi.
Nakundi nyine no kwihangana nicyo gihe cyane.
Icyo wifuza kutugezaho ni cy'uyu munsi?
Kandi nagira ngo mbwe hari umukunzi w'Ijwi rya Amerika bita Jarongo. ajya umusubize ku kintu yavuze ejo. Imi no minsi ibiri ishize mwavuze ku mibibanze ku bintu bya politike, mwatumye umuhanga muri politike ejo mwavuze ku byo kwa Rwigara. Rero ngo numvise ibitekerezo bye, numva kuko duhuje ari byo duhuje, numva turi bamwe. Nkurikizaho wenda research namukozeho, numvise ari n'umufundi ku rwego rwa secondary AD. Yaravuze ngo ntiyabunga umunyepolitike. Ikintu nange ngira ngo mubwire aka kanzi ko arimo kumva byanga byakunda.
Ubwo wenda nawe mukanya arahamagara.
Ikintu ngira ngo mubwire, nge nayisanzemo bitari bikwire ko nyisangamo ari research nkora. Nakora research nkasanga kuyinterpreta, kuyikuza, kuyivuga kugira ngo abantu bayimenye, nuko nyijyana muri leta.
Research ubwo ushatse kuvuga ubushakashatsi.
Ubushakashatsi. Ugira namuhereza kugira ngo abyumve. Hahoze ngo hitwa kwa Mironko cyangwa kuri parike industriyere igikondo, arahazi. Bavuze ko hari umu engineer yaje avuga ko bagiye kwashyira ikiyaga kugira ngo yumve no politike. Anasobanukirwe. Avuga ko abagiye kwashyira ikiyaga baranabyemeza, ziriya nganda barazimura. Inganda barazimura. Bamaze kuzimura, undi njye twari turi kumwe turimo no gukorana. Yaje avuga ko nibaramuka bimuye bahashyize ikiyaga, u Rwanda ruzasenyuka 50%. Ibikorwa remezo byari bimaze kugerwaho, inzu, kwimura bimwe na bimwe. Ibyo ngibyo basanga uwababwiye mbere, bamara kwimura inganda, harimo abantu bahombye bimutse bitari bikwiriye ko bimuka. Ikindi namubwira ni kukaje. Nakoze research byo kukagera ni mu murenge mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Gashora, hari ahantu hari igishanga hanyuramo Akagera. Niyo politike uko nyine ngira ngo mbimusobanure kugira ngo abyumve. Amazi y'Akagera ari hejuru y'umuhanda. Niba ari umufundi we ahita abyumva. Wenda ntabwo tunganya ubushobozi wenda bw'ubumenyi, ariko amazi ari hejuru y'umuhanda. Ni ukuvuga ngo amazi nubwo ari hasi, ariko umuhanda we bakawubaka, umuhanda uri hejuru, ariko amazi yo ntihagira ikintu kiba kiyongera ku mazi, arahita arenga arengwe umuhanda, usanga yasenya umuhanda. Kuza gukora research ukaza kubibwira, ntabwo uza kubibwira umuturage, urabibwira umuyobozi. Nubwira umuyobozi urasanga bisanze muri ya politiki. Ubu ndiza kwasobanukiwe kandi arimo kunyumva, uhita wisanga muri politiki gutyo utari uzi kuzanisangamo.
Remo
Karam.
Reka nguhuze na Jalong. Jalong wiriwe?
Wiriwe neza.
Hari umuntu ufite icyo avuga ku bitekerezo wagejeje ku ijwi rya Amerika, ngira ngo ni ku munsi w'ejo cyangwa se kuwa kane. Yitwa Remo.
Abumvise batangiranye n'ikiganiro, numvise komanta ku byiyumvire byanjye zo nari natangaje. Ngira ngo mbwire wenda birashoboka ko sometime ushobora kwisangamo, wenda byatewe wenda n'uko situation zanjye nziza, ariko njye ko mbitekereza cyane uko mbibona, bumva kugira ngo mbyisangemo ari ibintu byaba bigoranye.
Ariko gerageza ujye ahantu hafata rezo neza, hari ukuntu ijwi ryawe ririmo turimo kuritakaza.
Imana mubwira nti njye bitewe n'ibyiyumviro byanjye, kugira ngo wenda pesa mutayemo nshobora kuba nakwisangamo, ariko ubungubu bitewe no muri ibi bihe turimo mba numva bitapfa kunshobokera rwose.
Lora uranyuva?
Ndakubwiye nandi niba wenda twatangiranye, njye nayisanzemo bitari bikwiriye ko nyisangamo, kuko bitewe n'ubushakashatsi umuntu akora, kuza kujya gutanga raporo ntabwo iza kuyiha umuturage wo mu mudugudu, urayiha umuyobozi ku murenge, ku kagari, no ku kagari n'umuyobozi wo ku kagari nta kintu abashinzweho cyane, ahubwo uyiha umuyobozi nibura kuva ku murenge kuzamuka kugera ku ntara, ugatanga ubushakashatsi wakoze bakabwemera cyangwa bakabyanga, hari ibyo banga, ariko watanze iki, watanze bya bitekerezo byawe, ukisanga nyine wageze muri politike gusa.
ni nako kana jango je kugira kuko natwe ntitwabishakaga
erega buriya nibitekerezo nabyo ni politique
nibitekerezo nyine nabyo ni politique
kuko iyo ufite ukuntu ubona ibintu bitandukanye nundi ni politique
none nange wewe ndakabaza nabaza urabona nko mu minsi ishize yarege bari batumiye umuhanga mu bijyanye na politiki ngaze kuza kuba ya kuba yahisesha idusimbura wenda natwe tugira ikintu tuba twayumvaho ikintu ngiye nakibariza hagiye ni yitwa uwo muvandimwe turi kumwe ku murongo
yitwa Remo
Remo icyo namubaza batubwiye yuko politiki ko bisaba wenda kugira ngo yinjiremo bisaba ko wenda uyifiteho nosiyo ikintu nambaza ubundi wenda politiki uyifite ubare uri umuntu urayifiteho nosiyo ariko wenda ukaza gusanga ibyo urimo gukora nawe muri kumwe wenda ntabwo urimo kugendera ku murongo umwe ntabwo wenda byagusaba wenda arambwiye ngo ni umufunda icyo twita politiki rekenze niyo bitaje buryari mu kazi
turi kumwe turiyo tekinike turayituyiziranye ho nta kibazo
nicyo bitaje buryari mu kazi nanacyura aho ngaho wenda muri politike umuntu arinde burya wenda nk'ibyiyumvira afite aho ngaho kuko akabazo wansubiza umwumva uko bimeze ukambwira
Remo ngaho musubize hanyuma iki kiganiro ngisoze dufate n'abandi
reka nkubwire nge politike nagiyemo ni y'ubwubatsi ntabwo ariyo muri leta ntabwo nagiye mu bindi ni politike y'ubwubatsi niba nkoze nshushanyije inzu sibyo reka nkubwire kugira ngo ubyumve niba nshushanyije inzu leta ishobora kuyanga ugiye kujya muri za PDA muri Rwanda Housing Authority wayijyana bakayanga niba bayanze barakubwira ngo umutekinisiye wabo arakubwira ngo ibi ntibyuzuye
ntago bijyanye na politike y'igishushanyo mbonera cy'umujyi urugero
nuko nyine noneho niba bayanze nge umukiriya wanjye akayigarura arambwira ati ibi ngibi ntibyuzuye nanjye nkasubiramo bitewe n'ibitekerezo nawe yampaye ya politike nyine akabimpereza ashobora kuba nangira ibyo nkemura
noneho akandi kantu nanjye nakubwira nyuma dusoza ejo baramaje bavuga ati iyo politiki se runaka ntabwo ushobora kuba wenda yo mu bijyanye n'ubwubatsi ntabwo ushobora kuba wayisangamo naravuze nti politiki y'ubwubatsi ntabwo nayiburamo kuko hari n'ahantu ngera kuri shansiyo ugasanga ndanayiyoboye
ariko niyo nyine niyo ngiyo uzisangamo nyine gutyo
ni ukuvuga ngo iyo ngiyo nanjye nyirimo ariko iyo ngiyo itandukanye no kuba wayobora agace runaka
ako reka nkubwire sibyo
yego
ngira ngo uyobora niba uyobora shante ubwo nahise numva kategori ufite mu bwubatsi ngaho reka kugira ngo uyobore bare abantu reka kugira ngo uyobore iriya shante yose umubwire ngo hangaho urasenya ahantu usenya ahangaho azamura ahantu uzamura iriya nayo ni politike kugira ngo ubibwire umuntu akumve
ariko noneho umenye ngo kiriya gihe uba uri umutegetsi ntabwo uba uri umuyobozi kiriya gihe ubutegeka niho uba waratanze akazi
Remo na Jalong ndabashimiye cyane nzongera ntumire wa muhanga twaganiriye ku bijyanye na politike wenda niwe uzashobora gukemura impaka zanyu neza murakoze cyane
mugire bukemeze ariko waretse nkakubaza akantu
yego
wenzi ko ariwe ukansubiza nta wundi muntu uzaba ukansubiza urabona nzi ko mbona n'abanyu wenda mubafatira ijari hari igihe cya saa tanu z'amanywa na saa cyenda sinzi igihe indi saha amakuru y'igiswahili ajyamo hakunda guca ni saa tanu na saa kumi zigitangira n'igihe amakuru y'igiswahili aba arimo haca indege ni ukuvuga ngo iyo harimo guca indege radiyo ihita icika
iyo ndege itambuka muri ayo masaha
itambuka muri ayo masaha iradiyo ihita icika mpaka igeze i Kanombe kuko izenguruka Kicukiro ikajya gufata umunara wa Bugesera ikabona kwinjira i Masaka
iyo ndege
kugira ngo igwe i Kanombe
ni indege zose se cyangwa ni indege imwe ikora
ni indege imwe ariko iza buri munsi ndagira ngo nkubaze kuki icika radio icika no kubera iki
icyo kibazo ntago nari nkizi ariko ndibaza ko abateknisiye bacu bashobora kuba bakizi niba batakizi ubwo tuzabasaba ko bagikurikirana nabo bakuru ubwo bushakashatsi barebe niba koko icyo kibazo giterwa niyo ndege ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo cyane n'ikifuzo cyawe murakoze kandi mugiye wikende nziza
murakoze cyane
yego Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefone dufite undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika Pio wirwe
uraho neza
uri he
mu Rwanda y'Ikigali
namahoro
namahoro
icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi
cyakwabaza kuri Petero Nkurunziza na leta y'u Rwanda ese arashinja u Rwanda iki fotwe mu Rwanda ubwo tubona ari nk'ubushotoranyi we ashaka
ibyo arega u Rwanda yabishyize mu rwandiko yandikiye umukuru w'igihugu ni urwandiko Ijwi ry'Amerika naryo rifitiye kopi harimo ibirego byinshi cyane sinabivuga byose uko abivuga kuko ntafitiye kopi imbere yanjye ariko mu mwanzuro harimo kuvuga ko u Rwanda rufasha abifuza guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi harimo yuko ngo u Rwanda rwaba rucumbikiye abashatse guhirika ubutegetsi hari uko bakongera bakavuga ko u Rwanda rwagabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi ngo rwohereze indege mu gihugu cy'u Burundi ibyo byose ni ibirego bavuze twebwe ntago twabihagararaho tuvuge ngo nibyo cyangwa sibyo ariko yabishize mu rwandiko yandikiye umukuru w'igihugu cya Uganda ariwe umuyobozi w'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba ndetse anavuga ko kuri we afata u Rwanda nk'igihugu cy'umwanzi
none radio yanyu ko hari igihe bidakunda ko tuyikurikira
uba hehe
mu Rwanda nyine turabumva ariko hawe igihe wenda nk'abadafite radio zikurura cyane bidakunda nta kuntu mwashiraho n'imero yo guhamagara umuntu agakurikira ikiganiro byanyu
inimero turazifite mu gihugu cy'u Burundi ndetse abatwumva bari muri Tanzania nabo barayifite no muri Kenya mu Rwanda icyo kibazo niba gihari nacyo tuzagerageza turebe niba iyo nomero twayibaha hanyuma mukajya mudukurikira
sawa murakoze cyane
ugire weekend nziza
namwe
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Samuel wirwe
niwe neza
uri hehe
Ni ujumbura mu Burundi.
Na mahoro.
Asha lukure saka buraka ibikijeko. Nandi ho izagara kirateka ni na mahoro mkumasa.
Cho wifuza kutujizaho ni ikiyo muzi?
Kingenzi nifuza kubagizaho ni ikichuko mgisagara adinute imi yerekano yukui ya milita wamu chekitumuri inyo afikene umwe
Faki Musa Faki Mahamat
Bifanye n'ibyo aheruka gushikiriza ku Burundi utungane ku Burundi bwarundikije umutayi wo guhagarika abantu bamwe bamwe babitse kwa mu Uganda kugwa n'intungu ya demokrasi ya Daire yo nicyo abanyakisagara benshi bari basigiyemo ero bamiyamirita ngo nare ku kumbane cyigenge nibareke Burundi utunganye icyago ko bwo kubibona ata munyamahanga cyane amashyamba bita mafungu akivanze ni oh ni cyo kiba birahakuzwa kandi n'indi nkuru iri hafi ya Pakistan ni nyiguru uyu mu polisi ya rafite cya majoro
iyo nkuru twarayikoze ndetse n'inkuru ijyanye n'imyamamazo cyangwa se imyigaragambyo yabaye mu mujyi wa Bujumbura turaza garukaho mu makuru yacu yo mu kanya saa 12. Ariko urakoze cyane kuri kuduha izo nkuru no kumvisha cyangwa se kugeza ku bumva ijwi rya Amerika ibyabaye mu mujyi wa Bujumbura uyu munsi. Samuel ugira wikeneziza.
Chicago, Changwa Biryogo, Tokujana Gachea. gakeya urukundo ni gakeya gakeya ukuba mwiza o malaika ndamutse nkubuze nana kwimanika ugiye nugaruke nana kwimanika nabura mahoro nana kwimanika ugiye Sheri wanje ni ndukuruta Uri sweet uru wambere My karabo Umubavu yumumurira Zakujana Zakujana gacheya Gacheya Urukundo ni gacheya Gacheya Ukuba
Radio Ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo cyangwa se icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose kuri telefoni mfite Salomo wiriwe
Niriwe neza
Uri hehe
Ndi ngai Kampala
Namahoro
Naho ni meza kabisa
cyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Mbo, yena gira na imfise yishana ngabako babwira kijanye mu mwaka karere usanga ikintu ibintu by'ibiturire byaragwiriranye. Mbo, hije yeje nari ko ndabatereza mu perezida Museveni nari kavuga ngo igihugu kiwe kiri ku mwanya w'ijana na mirongo itandatu linki y'ibihugu by'ibiturire kiri ku ijana na mirongo itandatu. Mbo nka nibuka ndiko ndaza mu muduga bakira kubwira ati bamubajiri amahera ahabona muza gutanga muza guha abapolisi ere nk'umurundi nagomba ni mugomba rize ya system ya tolerance zero arakora ibisyo mu Burundi yacyakora ko ndumvise kuvuga ngo tolerance zero arakora ibisyo iyo kampanye iraba yuko umuntu ari igikire akazuba babayiza usanga ibi bihugu mbo hagati nabibonye hagati nk'u Burundi aho bakamahera cyane ibiturire mbo n'Ubuganda birakogwa mu Rwanda cyane kuko ntabyo nabonye nagira ndabaze hamwe bwe mushikira abategetsi mujyo bazijya tolerance zero arakora igisho yakora cyane cyahereye ngaho nyine ntacyo bigize
tuzakikubariza icyo kibazo
eh
Icyo kibazo nkwemereye ko tuzakikubariza.
Muzo kimbarize kabisa je ndibaze kije tolerance zero yoba yabaye majambo gusiki itigeze ikora kuko iyo kampanye yarigeze kuba bwo ngo tolerance zero arakoreye. Muzo mbarize abategetsi babajijwe ibiturire ko igikorwa n'uko yabaye bintu zenyuma.
Urakoze cyane Salomo kandi ugire weekend nziza mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda.
Sawa namwe mugire weekend nziza.
Radio Ijwi rya Amerika. Dufite na Jonas kuri telefoni. Wiriwe
mwiriwe mwiriwe.
Gabanya radio yawe.
Noya nta radio mfise.
Cyangwa uri wayishyize kuri au parler?
Niho dushobora kumvikana neza.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Urumva je nashaka kuvuga ku bintu ku mpungenge z'u Rwanda n'Uburundi, ku bintu ngoma nsoma mbona numva, ku ibintu numvise ngo Peter yandikiye ngo Museveni Yoweri Kaguta Museveni.
Peter ubwo ushatse kuvuga Perezida Nkurunziza?
Ga?
Peter ushatse kuvuga Perezida Nkurunziza?
Niko tumwita ino.
Hanyuma izo mpungenge zawe zihagaze gute?
Ati rero irumva impungenge nuko bariko baravuga ngo urumva ngo batumye ko ngo inama y'ikitaraganya, rero ukumva ngo bashaka ngo kwiga ngo kibazo ngo cy'u Rwanda ngo n'Uburundi ngo kubera ngo bavuga ngo u Rwanda rugera rutere ngo Burundi, ahandi nabo bakavuga ngo Uburundi ngo bucumbikiye nambara ba FDLR sinzi. Rero ni izo mpungenge jewe nari mfise.
Iyo nama ntawurayitumiza, ariko biri mu byo Perezida Nkurunziza yasabye Perezida wa Uganda Yoweri Museveni.
Ubwo rero murakoze re.
Urakoze cyane Jonas, aho ngaho i Bujumbura mu Burundi, ugire wikendi nziza.
Yego ya twese.
Kuri telefoni mfite kandi na Armand. Wiriwe uri hehe? Ndabizi kuri Burundi.
Ndi mu gihugu cy'u Burundi kabisa. Na
amahoro
mbona bwakeye kabisa.
Cyo wifuza kutugezaho ni iki?
Bo njye ndashaka kuvuga ku cyerekeye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazi na muntu ryaraye rihagaritswe. By'ukuri ni ibintu bibabaje cyane, bibabaje twebwe abanyagihugu turimo tubona ibiko biraba mu gihugu. Birabaje rwose, birabaje n'ukuri ku muntu atwebwe Barundi. Ariko nta kundi niko bimeze, iyo ingingo zifashwe zirafatwa nta kundi, kuko twebwe abanyagihugu ntacyo duhindura. Ariko turategereje iyo bitera bigana, iyo bitera bijya, turaharaba hariho. Ariko n'ukuri birababaje cyane, ni ibintu bibabaje. N'amakuru numva ariko arashika n'ubundi ngo no kuvanamo no muri woni bashobora no kwivanamo n'ubundi. Ariko ni ibintu bibabaje kuko bica byerekana ko agatega kazina muntu nyakwamije makuru, ahubwo kagiye kongerekana bimwe by'akamara maso. Bigiye kongerekana kuko nta ruvugiro ruzaba ruhari. Uravuga ya mashyirahamwe ahora ya mama ya mpuzamakungu y'agateka kazina muntu ntazo bacamamya zo bari hehe. Ni ubwesera n'ubwesera n'ukuri. Ubwiye kuraba ukuntu abantu bari korahohoterwa mu gihugu, ni ibintu bibabaje cyane. Bakuzindukira ko bazindukira mu bantu barasaka. Wabonye aho basaka, babyuka basaka umuseke kanuze bazibira amabarabara ngo ntimusohoke, ababuza abantu mu mirimo. Aya makaritiye umenga n'aya makaritiye ameje kabisa. Sinzi birababaje kuzinduka wo kwizinduke ku kazi ugasanga bakuzibiye ngo ntugenda ngo tubanza gusopa ubuza amakaye usiyokaye bakujyana ku ikomini bakwaka amafaranga utayabuze bagufunga. Urumva agatega kagiye guhungabana bimwe biteye ubwoba. Ubu rero bigiye gukomera mu byo mutazi mwebwe, bigiye gukomera. Mwibuke abaherutse kurasirwa mu kibira hariya bari kubironderera ubuzima mu gihugu cy'u Burundi buragoye, barasigwayo bari kubaza kwihahira ibyo bihahira. Ibyo nta ku isi yose nta kimwe batazi ko hari abantu barashwe mu kibira bari kubihindura izahabu. Mbega gufata ingingo mu gihugu kirimo abanyagihugu barenga miliyoni 8, ukabafata ingingo ibyo haho byakabonetse. Ubwo data wanjye wo harayo habaye akayibura abahinga, ubu barayi bavuze ko utazotanga ikori agufatwa nk'umumenja. Uva mu mumenja ngo utatanze ikori n'umuntu ngira ngo azavuze tudanazwa tutarenga 50,000 ategereza gutanga ikori, iri byabonetse
aruma
nimbona nuko mbona ari kwangaza n'ukwangaza abanyagihugu n'ukwangaza abanyagihugu n'ibyo ndiko ndabona
aruma urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe nawe tukwifurize weekend nziza aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi kandi twizera ko ibizo mpungenge ufite zizagira igihe zikabonerwa umuti cyangwa se ibisubizo urakoze cyane
murakoze namwe
Radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Ed Rwema kuri telefone dufite na Emmanuel Wirwe
Bravo
urahaganaye
Nyagatare ni mu ntara y'Iburasirazuba ni mu gihugu cy'u Rwanda
bajyaga bahita ngo ni wabo w'inka
yego na n'ubu niko bimeze
n'amahoro
n'amahoro mwebwe se mumeze mute
imbeho iratumaza
kwihangana kuko iyo numva ngo nibwota amatsindi
niko babivuga
Icyo
wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi Emmanuel
none ino naho nta kibazo ariko dufite impungenge z'ikibazo kitumereye nabi
icyo ni ikihe
ikibazo cy'ibyiciro cyaratunaniye hari muri kano gace usanga ari nkacyo kiganje cyane
ikibazo cy'iki
cy'ibyiciro aba bantu
by'ubudehe
ibyiciro by'ubudehe
gihagaze gute aho ngaho iwanyu
ino rero usanga umuntu afite nk'ikibanza ugasanga bamushize mu cyiciro cya gatatu kandi iyo dukurikiranye amakuru neza batubwira ko icyiciro cya gatatu bigenewe abantu baba bifite bafite ubushobozi ndetse n'amasambu ugasanga nka rubanda rugufi rero turahagwa cyane cyane kuko ubungubu nkanjye ubungubu ndi mu cyiciro cya kabiri kandi ndi ntaho nikora icyo kibazo rero cy'ibyiciro maze ujya no ku kagari
hanyuma iyo uri mu cyiciro cya kabiri nk'urugero duhe nk'urugero ubusabwa gukora iki
iyo uri mu cyiciro cya kabiri ni ugutanga amafaranga ya mituweli 300,000 ndetse na kaminuza umwana wawe uramuri ariko kandi mu cyiciro cya mbere ibyo ntago ubu byemerewe mituweli barayikwishyurira umwana amashuri bakayamwishyurira ku buntu ugasanga rero bagushize mu cyiciro utarukwiye nk'ubu njyewe n'ikibazo mfite ndi no mu cyiciro cya kabiri ariko ubu nanasohotse nk'iyo ngiye muri sisiteme usanga amazina atanditse neza nagiye ku kagari baranshuragiza ugasanga icyo kibazo cy'icyiciro nicyo kitubangamiye cyane cyane muri kano gace ka Nyagatare
ese babisubiramo nyuma y'igihe kingana iki
niyo babisubiye ubundi iyo ari ugukosoza batubwira ko ari ako kanya babikosora nta kibazo ariko ubu ngubu rwose kugira ngo bazakigukosorere noneho ikibazo gihari nanone hari n'igihe bagushyira mu cyiciro runaka nyuma noneho ukaza kwibaruka umwana kandi ukaba waranamutangiye na mituweli ariko wajya ku murenge kumuvuza wajya mu bitaro kumuvuza bakakubwira ko ugomba kubanza ugaca mu kagari ugaca no mu murenge wibaze nawe ubwo se umwana yajya guhabwa ubutabazi bw'ibanze uwo mwana urumva yaba akiriho
Emmanuele urakoze cyane icyo kibazo ni ikibazo gikunze kugaruka cyane mu biganiro byacu tuzagishakira umwanya dusabe abayobozi muri leta y'u Rwanda baze bagire icyo babivugaho ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe
Yego namwe twanaruhutse isabato kandi namwe mugire isabato nziza
Urakoze cyane ugire weekend nziza
Yego At the top, I on the floor.
You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, Johnny Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari, on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and you charm my own. Don't you hurt your mate. You know when you need honey. When you leave me alone, you're stuck in my head. Take it to my jacuzzi. Give it to you till you lose it. I'm my holly, holly, baby. Tell me when you're ready. At the top, I on the floor, I don't. Chikari, on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll.
Iyo ni indirimbo ari top y'umuhanzi w'umunyarwanda Medi utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas. Kuri telefoni turi kumwe n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Jean Dodie Wirwe.
Iyo neza Eddie Gwema.
Uri hehe?
Ndi ku Gikongoro Nyamagabe.
Namahoro.
Amahoro tumeze neza nawe mu kirekire gikonje ariko nawe byatubuza ko mu radio yacu dukora cyane.
Urakoze cyane.
Hano rero ndi mu murenge wa Ngoma n'ahantu hejuru ku ishyamba. Ishyamba nabona tumeze neza ariko natwe tukababazwa n'iriya nkuru iba iri kuva hariya mu Burundi itameze neza siwe ivuga ku gihugu cyacu no ku mukuru w'igihugu cyacu. Bumva bamuvugaho ibintu bitari byo. Uko natwe natwe biratubabaza kabisa ko bavuga ngo umukuru w'igihugu cyacu ngo ategure abagizi ba nabi bajya hariya baratubabaza buryaho ko umuntu yameze neza abantu harimo abamba batabishaka ko ameze neza bakamuvugaho inkuru zitameze neza. Iriya nkuru natwe ntabwo twayikemuye nk'abanyarwanda kuba umuyobozi w'u Burundi avuga ku mukuru w'igihugu cyacu buriya bintu bimeze nabi.
Nibyo wifuza? Yego komeza.
Ni nakubwira nuko inanga twebwe turabumva neza radio tuyumvira kuri 88 n'ibice bitatu iyo byanze ugashyira kumwe ku ijana na kane n'ibice bitatu naho turabumva neza.
Imana ishimwe ko mwebwe mutukumva neza cyane.
Ewe turabumva kabisa wagira ngo teni ya mbere iri hano kuri Nyungu neza neza.
Urakoze cyane Jean Dodie udusuhuriza abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho mu cyahoze ari Gikongo.
Atwitaga batewe none batwita abatelebu nawe twateye imbere.
Ni byiza cyane ko iterambere ririmo kubageraho.
Reka tugira kwanda shimwa ni uko bacu b'igihugu yabigizemo uruhare kuba yaraduhaye nka kigira inka munyarwanda amafumbire turayabona nta kibazo. ariko ubundi naguheraga ariko kubera amafumbire agiye nk'umunyarwanda yatanze agatanga inkwano ku gikongoro nizo zituma tumushima kandi tubatumubwira ati ni yirambere ku buyobozi kuko turamukunda cyane.
Naho muracyagurisha amakara menshi?
Amakara menshi no ngubu ikitwa unyego nago ruturuka inangaha ingano icyayi kiti kiba hano
nyamagabe.
Turiwe tupasi kamirini.
Urakoze cyane, ndamusuhuza, ugire weekend nziza.
Nawe kandi weekend nziza ku muryango wawe n'umuntu uri kuba ngubwo.
Urakoze cyane, yitwa Geoffrey Mutagomba.
Na Innocent nawe uza kumusuhuza.
Na Innocent nawe ndamusuhuza, urakoze.
Sawa, turi kumwe.
Yego, uwo ni Jean Dodier. Dufite kandi na Radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Kuri telefone dufite na Pierre Wirwe.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Muyinga.
Uri?
Muyinga.
I Muyinga mu Burundi.
Mu Burundi, ego.
Namahoro.
Namahoro.
Ego, icyo wifuza kutugezaho ni iki wowe?
Nagomba mvuge ku bintu byerekeranye n'uburimyi.
Ego.
Ego, kubera ko imiti igorana kuboneka, hanyuma hari ibikoko byateye ikawa.
Mm.
Ibirya bikajimbura bikatobora. Nagomba mvuge yuko imiti tuyironka dusebye nyabikoko bizarira kwamagirita kwamagi, hanyuma amaze gukora bikata bitobora igiti, hanyuma kaba zigahera duma. Bagomba gusaba rero yuko ababigejwe bagerageza bakatoroka imiti hakiri kare kandi myinshi, kugira dupombe nyamagi atarakura.
Urakoze cyane Pierre, icyo kibazo turaza kugerageza tugikurikirane, dutsabe n'umunyamakuru wacu ukorera aho ngaho za Muyinga agikurikirana arebe niba babatabara ku gihe kugira ngo mudahomba.
Yego, namwe akazi keza kandi biranegereje kubona ibyo. Nahora ngira ngo ntibishoboke iyo umuntu akize guterefona bityo gusa. Bara twumva ngo Facebook cyangwa igisi n'igisi ya mpande zo mbuga muvuga bikatugora kugira tubishyiteko.
Icyo mukora mufata ya nimero yacu mukatubipa tugabahamagara.
Yego, biranegereye cyane. Je nahora ngira ngo ntibishoboka, none biranegereye cyane, ndahora ndabahamagara.
Birashoboka rwose.
Yego.
Urakoze cyane kandi udusuhuriza abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho mu ntara ya Muyinga.
Yego, ndagerageza rwose, murakenewe namwe akazi keza.
Yego. Radijwi rya Amerika i Washington DC, kuri telefoni dufite na William Wirwe.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Rere Kigali ubungu.
Icyo wifuza kutugezaho ni cyo munsi, William?
Kigali bimeze neza, hiriwe akavura. Akavura ubona katanze ikirere cyiza mu masaha y'umugoroba. Mu by'ukuri nk'abanyarwanda bateze amatwi Ijwi rya Amerika, reka mbanze mbisuhurize by'umwihariko umuryango wanjye uherereye Mbuye.
Yego.
Harimo Petit Frere wanjye nkunda cyane, Wilson. Kamusuhuze cyane rwose, babateze yombi.
Ariko uyu munsi ubunsi tuharira kuduha ibitekerezo cyangwa se kugira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho.
Ukuri nicyo ngiye kuvuga. Maze iminsi mbona ibinyamakuru byinshi cyane bivuga ku ihura rya Chanceliere wa Autriche na Perezida Kagame. Mu by'ukuri ihuro ryabaye ryiza cyane, ni ibintu nashimye kubona His Excellence wacu genda twagura ku buryo abanyarwanda b'intera duhagazeho n'intera yo kwishimira ku kigero cyiza cyane. Nibyo uburyo His Excellence adushakira umubano n'amahanga, aduteza imbere mu bintu byose, ni ibintu byiza cyane byo gushimira. Nk'umunyarwanda hari hose ku isi akwiye kubyishimira, akabyishimira, kabona ko u Rwanda atakiri cya gihugu kimwe cyavuye muri amateka y'abanyarwanda tuzi twese, dore igihugu kimaze gutera imbere kubw'umusaza wacu. Kuri ni ibintu byiza cyane bimeze neza, reka byishimira. Niyo ngenda i Kigali mbona ibintu bisobanutse, dufite umujyi ukeye umeze neza, abanyarwanda aho bari ubona bishimye, barenze ya ntera ya yindi y'amateka yawo. Mbona ko musaza tugejeje ku ntera rwose, buri muntu wese agakwiye kuba yishimira.
William, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. kandi ugira weekend nziza kuri wowe naba.
Aho murakoze cyane ijwi rya Amerika.
Yego. Kuri telefoni dufite kandi na Peter Wirwe.
Mwiwe mwiwe.
Muraho neza Peter.
Muraho na mahoro.
Uri hehe?
Ndi hano mu Bugesera.
Amakuru mbwirwa nuko ngo ari yo nshuro ya mbere uhamagaye ku ijwi rya Amerika.
Nkunda ijwi rya Amerika cyane, haba mu gitondo, haba ku manywa, haba nimugoroba, sinjya mva ku ijwi rya Amerika.
Natwe turabakunda.
Nabakunda cyane, nkunda ibiganiro byanyu.
Urakoze cyane.
Fatihe, ijwi rya Amerika aribwo bwa mbere ijwi ryanjye ryumvikanye kuri uyu murongo. Nifuje rero kuba ambasaderi w'ijwi rya Amerika hano mu mudugudu ntuyemo wa ku Gahembe. Ugahembe urahazi?
Ndahumva.
Niho rero mba ndi umuntu ukunda ijwi rya Amerika kandi ngakora n'ibiganiro byanyu.
Aho ku Gahembe ngo haba burusheti z'ihene ziryoha cyane.
Yo, uzaze tuguhe ahubwo.
nzaza rwose.
Ihene zirarimbukira cyane. Nuko rero ubwo mba nkurikije ibiganiro byanyu. N'ibyo abandi baba banyuzaho baganira. Ariko rero igiteye impungenge ni ibyo numva kuri radiyo by'abariya abaturanyi bacu. Bavuga ko ngo igihugu cyacu kibabangamiye, rero nkatwe abaturage ntabwo tuba tuzi ibyo ari byo. Nuko ushaka uburyo ubwumvikane baho maze amahoro agasagamba.
Nicyo buri muntu wese yifuriza abaturage b'ibihugu byombi, cyane cyane ko abaturage bo hasi iyo habaye ikibazo aribo bigiraho ingaruka zitari nziza.
Rero njyewe ndi umuhinzi mworozi, ndi umuntu utunze no guhinga. Ariko tumaze igihe tubuze imvura ikagwa nabi. Ariko rero ibyo sinabikubaza, nta n'undi nabibaza, imvura itangwa n'Imana. Ubwo aho yashakiye uyu munsi nabonye habaye utujojoba twiza.
Yego.
Ariko ikirira bishinga ni uko gusa twagira amahoro, tukabona uko duhinga natwe tugatera imbere.
Petero, ndagushimiye cyane rwose kandi nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika. Igihe icyo ari cyo cyose wifuza kuduhamagara, nimero urayizi, ujye udubipa, natwe tuzagerageza tubahamagare mutugezeho icyo mutekereza ku biganiro, cyangwa se niba hari n'ibitekerezo mwifuza gusangiza abandi nabo babyumve.
Ndashaka gufata umugongo umuryango w'uwo musaza witabye Imana.
Uwo ni uwuhe?
Uwo musaza waho ngaho nyine wa
George H.W. Bush.
Kwa umuryango wa Bush umufashe mu mugongo. Ku buryo nanjye mfite umusaza ungana nawe. Ubwo iyo tubumvise ko umusaza yashaje tugira ibibazo.
Birumvikana ni ibihe bikomereye Abanyamerika bose ndetse n'isi. Petero, ndagushimiye cyane kandi udusuhurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muturanye, mubabwire ko radiyo ari iyabo kandi tubakunda cyane.
Murakoze cyane.
Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ni kuri ibyo bitekerezo bya Bwana Petero wahamagaye ku nshuro ya mbere ku Ijwi rya Amerika dusorejeho ikiganiro muri Isanga cya none. Dushimire Engineer Tian wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Geoffrey Mutagoma wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, twongere duhure mu kanya saa 12 tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ciao ciao. Mundo nuse, niyegere z'umutima utanyeganyega.